Kwa majina ni yani?
Na kujua
nani kona marafiki?
Alexis on the beat.
Tucheze pamoja, ona leo vile tunatesa. Hizi tumbo na kilo si hoja, yani party bila pressure. Kina dada power, kina dada power. Si tuli hustle, tumepata pesa. Kina dada mpo, leo ni kulewa, hakuna kutekwa. Kina dada mpo, I am happy today.
So happy.
Fake friends upantambua, nope. Na ikifika weekend wanantambua sana. King wa sherehe na tokianga nimeiva. Na mapainting safi safi wameiva. Lot kulipok, lot uchome liva. Mbono kwen shock, writer kupita man mabangi. Mekuchoku mekwa mblaka lupita. Pointi marangi veda ndia likuwa na pita.
Ingoma ni noma, inanifanya nisikia kudance. Ini kiboko yao, summertime niko na mapatika. Kando ni maden, kiboko yao, ni noma, inanifanya nisikia kudance. Summertime niko sama patika. Kando ni maden, kiboko yao.
I'm happy today,
so happy.
I am happy today,
so happy.
Chote, mm-hmm. Autununue iba yote.
Go be the way though. Da
murata Stupendana tukiwa maji Ata bila ganzi Na Japani digitali Naona mbali Mula tuweke hayo Tuende mbali
Fura Ni kuwa na marafiki Fura Ni kulewa na marafiki Fura Ni kuwa na marafiki Fura Ni kulewa na marafiki
Ai Nani pa
Tiki taka, tiki taka, tiki taka. Furaha.